walikuwa wamesikizana na TSC jana. Bila nimekufahamisha. Haikuwa na shida hao kutujulisha kwamba tumeambiwa na mwajiri wetu hivi ndio ataweza kufanya. Kuhusu jambo hili watafanya hivi. Sasa watueleza sisi kama National Governing Council members, ninyi mnaonaje? Mwalimu sio electrical switch ambao unaweka on na off bila kile mzuri anajaribu kufanya? Uwezi kuwaita kwa barabara uwatembeza siku mzima, alafu jioni unawaambia hiyo kitu ulikuwa unatembea nayo imeisha. What kind of nonsense is that? What does the national office take us for?
We have not called off the strike. Our strike is on. Give us the minute that shows that we have called off the strike. We cannot be told that after calling off the strike, we're going to meet and ratify. Which one comes first?